Studio Tamani, Alhaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talata har sappo e jiddi lewru October 2023 yambe sappo e jiddi abliqué silmay chapan nay joy maison de la presse pamako don yittuno kabaruji de kikin hande woni Ali Cissé kanko Mamadi Keita wonto boggi jande to. Jagal ko fedde ministre man e holti altinende wede waran uttude kaaki mudum fa laabo yoppan nukule de hodinole laamu kidal kam kan ko be leedi amen di ka holti mette mudum fewde majjum. Yalama kay naal adnar allandu hokkude nokku goto caldi mudum honoro hono mudum goddo yalana heba rende yonki mudum yambinama taratare hande. Dossier de la semaine amen yalama hande o ana yowa on ana wadani najini ko yida sanne rewbe hay dunki andan be kabaruji bidde cellal ka holiti wiide kutteje mudum ana mum sanno cellal bingel adama sakirabe hidi be don sembe kabaruji di min jogani on kikide hande bismillah modom hedaade dum. Fed de ministre holiti altinernde wiide waram uttude kaaki mudum fa laabo yoppan nukkule de hodinole laam kidal ardaade sarti mo ko ardaade sarti kulita do o jaati o do golle be kuliti wiide be puddiri dum tesaliti fa to agel o ko be wutti kaaki ma fa laabi njoppi di do d'accordé gouvernement leedi am indi ka holiti wiide dum juhi dum sanne hay holiti metti mako du sanne fewde e o do golle mo fed de ministre ma wadi be holiti du wiide o do golle mo be ngadi o yarata fi e ko be kawrudo mudum ko fa bedo en fam fa hande kedde Mamadou Sama Sekou
gollude oninde holti wiide hotugol makko le d'accord edi région Kidal na wondi gollede le titdal basi mawdo nde beedi wiide bononda alhaali golle ndena ko tawede fuf wonande temede kewde solasabe onibe ngadam bawdem e fuf yalla yultinde odo golle botugol kaaki fayso dum wade bangal yamide golleji botugol kaaki to Kidal ton sartangol lewru novembre ana ele anya hinade bangal sarya nations unies bonnugol madun itude e jatte kala kaaki gollirde tiidudi kabaru dum wona fe hunde ne winde dido watuji di e wi gollirde sabi mobilaji handi yaltude gawo hinade potugol kaaki dedo dakodo de gollirde wadi noddango fewde pelle de fuf wasa hinade golleji mbawdi sambindi farati fewde gollobe kanyadun nokkuji mabbe di fa e madaraji hotugol tile gollede gouvernement mali o woytike golle mo ministre tan bami anya mudum denno men darra gollirde teddinde hejo hotugol sera 2690 oni lamkobe hokita joral wiide habtibe malibe nan noto do haniri kala hipnoji ngadaadi do mabbe e nokkuji di
sartiji fa minusuma botakaaki budu fa labo yoppa leedi amendi ana way wadde hono no holitira wiide ni do ana way nabbi radi yeso hono ana bay wirfintina tiagal no wurdi ka fu no golleji di yartaane nokku oni dum latto sababu itude lawol kango jokkede ngon no holitiri wiide kanko ma ambassadeur Madou Diallo go woni kanko ni ardido gollidi urdi leede sella ngondi le soudu ni ngondi leedi amendi le soudu ministre kumani do kabaruji hakune leedi amendi kan e leede sella fa ke fa fam tar hande kedde ko wi Moussa Malissi sokodo Mamadou
la visite technique
ko darno ya matu duanzatun andude no kabar uurde cadel fuf yaka hen jonka heddi ko Kidal tesalit agelok dol dido no kujidi sartama yontere warorde dum do yo hunde mu unde wonande ko wondi gollede ko fay goto dulla sarti totali di yo dum no hulti don wiide golleji di ngadete do alhaali ngodudi ndeno do gollede fodde sartiji hultadi di ma dun cagal maji ndeno wakat jun o mi waw jati wiide butugol kaaki dina wondi wadede no haniri do hejo golle hultango cielaji tekadi di tawede fuf sabi ngul buttugol kaaki sikke wala nabili e alhaali nokuji di bangal ndenago hunde wawde jati wadde hello le yamrore jukiti tagul golleji di
les convois
on ma tutur hakilaji modon fudo dido kabaruji do hello amen Facebook na do Twitter imadaraji bangal himme yurmere lewru October ka golleji mudum ana woni jokkitaade faham e gube ude jonde mu en gombe bankas bamako hokkama ngure kan kaaki janginirdi goddi ay tawede majjum fu yimbe le gombe le wuddu leji ndi kan en ka holiti wede fala nyaloma hande o wala fu balla ngadda do e mu en fa bedro den fam kedde mor wo golle kan sita sidibi
banya gar kanye seware yimbe le nyongiti be wombe tombe bi ana kaja balle le ndudo lewru himme e yurmende ka wombe to bankasi to kolliti don ko pabira faande be ngadno dango fewde e laamu o
minen e le sitti mawdo gondo seware do jaati gonumi hono malla fa wiye wallama yimbe egube kodorume en ko wayri hande an futti leddi jeegom fa yimbe fukke be ko wayri
do bamako do kambe nyongiti be balliramu ko nayri bangal nyamduji suka mabbe du ko kama kaki ko kani jangirde l'école non kanko noddirte ce mogo traware gote e lamido do déplacer ngun do bamako hollitiri wiide
gawon mi heɓi jonta ƴaɓɓinen ñamiriji e nandal muɗum e ndu lewru pabodirde ɗum fotti kasin heɓa amen kon l'école mi hokki suka amen ko heewi kaki janguirdi ɗereji e nandal muɗum nokkuji keɗe tomi jippi
miccitene witto Ségouto kanko ministre kuminiɗo kabaru cellal le leydi ndi yontere ƴaɓɓinonde o hokki toon ŋaji 25 gawri e bidonŋaji 500 kañe e pakatiji 500 makkoroni o hokki ɗum yimɓele ɓe ngala bawɗe wonɓe le région o
golle fuu waɗaka an songo talatare hande yimɓele fuu jiye jilotoɓe sa ana yeeya boutiqueji école fa yetto lumuji ɗi ka fuu ana uddino le wi landinɓe nde ɗo murtere fana muɗum yo fa hollita metti mabɓe fewde e ko honoroɓe mabɓe jeeyoɓe essence nde ngallure nde nanga tawi wala e le wi saria ɓe jiiɗi ɓeɗo yimɓele nangaɓe fuu yoppite hokkude yoga nokku goto calɗi muɗum hono muɗum goɗɗo yella mo ko mum ñawi yella ana rena yonki muɗum ka wana gonga feeli leydi amen ndi tawi won saria wol ɓamaɗo 26 lewru juin hitande 2009 koltiɗo wiide ina wawi waɗede le leydi amen ndi hay fale ñalawma hande o ka docteur en ɓe holiti wiide yella oɗo projet ana heɓa lawol wajibi kina docteur sur docteur on mowde nayoba goɗɗo muine ñiɓele leydi amen ndi yella golle o ana heɓa gollirede fewde e ñalawma keinaɗo le adnar allah ndu hokkude nokku goto calɗi muɗum hono muɗum goɗɗo ɗo yalla ana heɓa rende ɗum jambinaɗo talatare 10 lewru octobre hitande 2023 kanko Modibo Doumbia ɗoni ardiɗo fedde ne ɓe noddirta ordre des médecins Bamako ɗo ka wonko jaabi e dow landongol anni ko Moussa Malle Sissoko landodiro makko ɗo fecitango sitasiɗi ɓi
moƴƴingol ne su docteur neyɓere an hassidina sanne nde leydi malli ko natto saabe yimɓe yogaɓe ana wawi faabade nawaɓe hono banggal hokkude ɓe golleji kewɗi ko wolle calɗi bani adama ko sellintaɓe waɗi gon ɗi golleji leydi malli ana tiiɗi seeɗan nde watti joni gaɗɗu e tawde fu meɗe wawi fawde jikka amen wiɗum waranɓe huncina hoore cegansu sara yogaji an toon so ɗi batama saabi leñol men hannden e won docteur en ko heewi wawɓe wadde hono ɗi golleji le cuuɗi meɗen docteur en saabi ɗum wawa waɗede feewi sonani nawaɗon ƴiƴa muɗum ɓame naare honene ñaw on hani ñawnirede ɓameego ol ƴiƴan ana wawi waɗede nokkuji kewɗe to docteur en ndu andunɓe kabaru ñablaji muɗum ndi soni ɗum fuu waɗama ɓen nawaɓe so ronki ñawnede leydi men ga ɓeɗa wawi yoppeɗeɓe yaaha leɗɗe yogaji kasin nokku to kulle yogaji e bani adama heɓete waɗe e meɓɓe
e leydi amen ndi lumoji amen ɗi ana heewi pep najiningaji si kulleji kewɗi ɗu fu ɗum woni ko tawi ka yimɓe ɗiɗo najiningaji kana yiɗa sanne rewɓele defoɓe hay ɗuhi andanɓe kabaruji ɓiɗiɗe cellal ka holiti wiide yimɓele ñamoɓe ɗiɗo najiningaji ana hanni fartide sanne saabi ɗin wawi yettinde kutteje cellal mabɓe dow seedi la semaine amen ñalawma hannde oɗo majjum yowi anni ko Fatoumata Baka yogo heɓani en don hendo festango sita sidi ɓe Mawdou Samasiku
manzine ko wattata e maafe ana horsina to rewɓe hewɓe le genni Bamako kalle lamorɗe leydi yogaje sifa mansine ana heewi hono misal wonko noddirteɗo maji jimbo baramuso adia kadi ɗiɗe nandal muɗum rewɓe yogaɓe wawa defude fewi caggal manzine
yoroɗoɓe
leggalleji yogaji cogu somoye o nafamɗi ndenno gata fe caggal wadde nanjini yalla maafe ona heeɓa daka saabi kibmaji ñamdu ndu welan e lewfunko min kam ne yiɗi ɗum sanne le maafe
ɗum e tawede fo yogaɓe yiɗa ñamde maafe defraɗo manzine ɓe holliti kulle yogaji ana wawi waɗede maafe fa belna ɗum taw wala
manzine
le galle am min kay mi haɗɗi notorgol kibmaji o eɓe mbawi lontinirde ɗum tewngaji liɗɗi jurɗima uraɗi
worɓe yogaɓe holliti cagganeɓe haaɗi rewɓe mabɓe wattude manzine e maafe mabɓe ɗu e tawede fo yogaɓe e rewɓe ana suuɗa watta manzine e ko defata lewi kanko Mamadou Kounaté goto e joni galle
faysa haaɗi rewɓeɓe pati gatta le maafe nanjini o anayi mabɓe ɓe cuuɗoto wadde alahaali mawɗo immide basi soni joom galle o maati
ñablaji kewɗi ana wawi heɓede caggan ñamgo mansine ko ƴaɓɓidi lewi dogotoren ɓe ɓe holliti fa hannen ɗi ñablaji ana wawi sakade caggan ñamgo mansine ko hewtinde jamare torraji ɓeɗa tewtira neɗɗo fuu tinno watta haqqile e ñamgo mansine ko ƴaɓɓiti lewi kanko docteur Zantigui Tungara
notorgol ɗeɗo kulleɗe moyna fi cellal ɓinguel adama ɗum wawi sambinde ñawuji kewɗi ñawuji ɓiliɗi e ɓernde tension ngaji e hunande muɗum gorko nawtotoɗo nanjini ñande fuf soni renaki ɗum waɗan hello e lende makko
par rapport au ciel naturel
caggal muɗum rewɓe yiɗa ñamde manzine ko hewmu en kan empe definta hoorimum en yogaɓe maafe mum en tewu tan ɓiɓɓe leɗɗe hono tamate e nandal muɗum watte hen rewɓe yogaɓe du ana waɗa hen hono liɗɗi uradi e nandal muɗum eyle kulley ko defata
leydi mali tappi fa ɗaati leydi arabi saudite le matchi guiɗiraku kikiɗe hannde ɓe gattiɓe baddi tati ɓe keeɓi baddel gotel gattuɓe baddi leydi mali ndi woni kanko Moussa Doumbia Amari Traoré kan e Lassine Sinayogo biɗe ɗe le leydi portugal waɗi sakiraɓe keɗiɓe ando ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ga fadnita e fewi nokku hono andir ɗon yewtere amen nde ana woodi leydi amen di rewɓe ngaɗoɓe karate ka won homo fu yiri ɗum oɗo golle mo worɓe ɓuuri wadde sanne hay ko heewi mabɓe ka fu holiti wiide gollal ngal ɓe gondi wadde ɗum tiɗɗalaji kewɗi ɗum woni koɓe jiyata hen saabi yimɓe ko heewi mabɓe fu wona wonno yirata ɓe fa keɓen famtare fa hamle magazine amen ñalawma hannde o anni ko fatumata ko jo landini dow hemɗo festango mi e sita sidi ɓe en kirejan jilli birki sembe calɗi heɓude yakawerle calɗi muɗum yoppata rewɓe hewɓe wadde ɗiɗo haroji jeneba antirteɗo Marie Julie Traoulé yo goto gaɗo haro calɗi moɓe noddirta taekwondo o wi oɗo haro calɗi ana laato sababu e juuɗe makko wadde golle makko on woɗiri
min mi wari wadde taekwondo saabe mi heɓa wune mi natto champion ngam miɗa yiɗi wadde haro calɗi tan yone faabo kan mi hefita seeɗan feso ɓerɗe ma ana mawni so ana waɗa ɗikkarati e nannal muɗum ɓerɗe ma jippoto ngal gollal yoga ana miila worɓe tan wawi wadde ɗum ɗum faabaki min ke sanne leggoldiraɗo
jaati
awa arama goto e gaɗoɓe karate bankas to kañum ɗum ɗon tawa o wi omo miili yaali to woɗɗi ele oɗo golle le ñalaɗe garoɗe
karate jarani rere
min min yiiɗi wadde karate yalla mi heeɓa cellal mede ɓuuri deɓe ɓiɓɓe rewɓe ko watta karate on nokku wattinomo fuɗɗine celɗe amen ana naw amen noon gasoɗe balɗe ɓettigi tan hunde fo a matta kadi kulle ɗe fo jaafan junngo ma miɗa wawi wadde kulleji fof ko yamirami hannen nde karate ta torta fo mi heɓata ceinture huuɗe hecco joguimi ceggal muɗum mi heɓan ceinture blamajo ceinture maron fatto ceinture noir
heewe malinkoɓe ka fu hakkillaji muɗum e ana pecci banggal rewɓe ne gaɗoɓe karate so yogaɓe ka ana yiraɓe tinnare sanne woɓɓe ka jaɓana e feewi koɓe gatta ko
rewɓe ana wawi wadde karate honone worɓe noon sa wala fof ko senni ɓe homo fo ana wawi wadde o haro calɗi to menen ga sewu meɗe waɗa karate ko noddirte jido aikido ngam watta boxe ko heewi ana miila wi debbo hana wadde karate saabi ɗum hunde bonne no soni a waɗa karate ɗo natto saabe jaati worɓe ko heewi jiiɗe rewɓe ana wawi wadde karate yalla faabo hoore mum en ga wala saɗo waɗa wolle
Aida Chama laamiɗo walde rewɓele gaɗoɓe karate le leydi amen di ka holti wiine ɓe gondi wadde immadaraji ɗi mbawi fu yalla rewɓele ɓe ana heeɓa tawarede tinnade fa ham jokkitade oɗo golle
fana haro amen calɗi o yalla rewɓe ɓe heeɓa anda nafa o karate debbo fo ana wawi wadde karate ta torra fo hewtinta ɗum ɓeɗe wa nata jati ekkintinoɓe ɗum watta karate toon torraji kewɗi ana matele gollal amen gaɗɗu e tawede fo soni wala ni neɗɗo wawa ɓerde muɗum so heɓe waɗa karate
tawede haalaji yimɓe fewde e mabɓe fuu yoga e mabɓe ka heeɓi sanne inde ele golle o fatumata jakkite gaɗo sito kan kae birki sembe calɗi goɗɗi ana hakkunde mabɓe o holiti wiide o heeɓi jenariji kewɗi le gollal ngal
mimin natiken champion e karate kile hewɗe le commune amen ɗo caggal muɗumin natiken champion e lamorɗe mi heeɓi desowal ko noddirte médaille d'or argent ka e bronze le walle amen ɗo saabu mi fewdiri kile hewɗe min wawi min natiken champion caggal leɗe du ɗum wona mawɗo sa yalti caggal leɗe du ana natto saabe heeɓa anta yimɓe hewɓe kasin natto guiɗiraɓe ma
micintinde tan wiide wom ñalawma keeɗinaɗo rewɓele gaɗoɓe karate le leydi amen di jambinteɗo hitande fuu ana heeɓa duuɓi nayyi joon fana muɗum woni wallude rewɓele gaɗoɓe oɗo golle yalla ana heeɓa yaade yesso ɗo mi kaddata e magasine amen toutes les femmes du Mali ñalawma hannde o min jowti om sanne heɗade ɗum min jiiye ko yontere warore ko